Ai, mimi naona nikaa nimepotea. Ile barabara ulisema itageuka left bado iko tu na hata sioni ile building ulisema.
Lakini si tumeongea juu ya hii story. Si uko na Safaricom?
Ndio, niko nayo.
Si uko na Google Maps kwa simu yako?
Pia hiyo niko nayo.
Sasa, ni nini unangoja? Safaricom inakupatia 500 MB free uingie mtandaoni. Pale Google Maps unapata directions za kuenda mahali popote. Na shida yako ya kupotea potea itaisha tu.
Haya, unasema nikiingia mtandaoni sitakuwa na hizi shida ndogo ndogo.
Browse bila was bana.
Pia wewe, unaweza jua vitu kama hivi. Browse bila was na 500 MB free kila siku on Kenya's best network. Dial *544#, select the option 0, kisha ununue bundle size yako to get the offer. Safaricom, for you.